Welcome to the dark side. Black Rose.
Hey. Yeah, yeah. Whoa. 얘네, it's your boy Patel Sutras. Sabura. Okay. Yeah. Okay. Atisa. Nzenze mbakone abasigadde mumpulirize mwenyweze ha ninganga nze kabenje oba kale ndi eno sinami enkambwe okay luka fulonchosa marwapo geka nondeta mwe mujawuliriza bigambo byebinadde sagala gyebijja nze nkusamba mbutuufu ate nenkubojja nenkukubirawo n'omanya ntuuka bwo fulo nensigala nga mwatunkuweerabo anti Patero Sutra yenze aliko kweno fulo yenze njituddeko engoma mbaku mwe mumpulira bigambo byebino nkyusa luga fulo okay eno beauty ya EDM mwana kimanyi nonya femu ha nsigala komba kuba basigadde mundaba ntula wansi mbayiri byamwe nane mumpuliriza kutuuza nenkukakanya gwe n'ompulira mwana n'akasimu n'okajjanga jo ng'oyagala mwattu ondikodinga ondabe ondabenga kewaka ompochinge ha nze bwensobesa bajja ha ate kiraasebeera namba ha, mwana jayo olupapula atandika okuwanika yenze musomesa yenze profesa yenze nsingo kikuba abasigadde mwana mwemuli wovunnama ha emikono bagiwanise mu bbanga bakkiriza akasajja mbutuufu kukakuba ha olaba katudde mu ngoma eno baaba enkambwe mwattu esinga okukikuba hadi hipo daka trap beat type yeno mwana ye beat ha mwana nze ndigaba city wolemererwa ate nga nkugoba mba mwana nkuyisa behind sagala nkuyise ku front ojaleta feni ha oyinza okuba gye gwe feni eyajja okwonoona mu Vampire Diaries batidde luka fulo mwana yenze nkoledde omuliro gubumbujja yenze ngukumye ha mwana yenze nsumuludde ha mwana yenze nkireese mwana yenze mbakubedde muyige mumanye mutegeere nze kabejje luka fulo yono yenze nsumuludde yenze ntambuza atambuza abaana abatannajavula abaana abanaasunga okukikuba ha nenzija kosha nembasabula okay luga fulo mwana nkikuba nkyaliko waggulu ku ttoopu mbakuba abasigadde mmwe mwana mumpuliriza mwana yenze nkikuba mukikuba mumpulira gye muli eyo nze mbakoona luga fulo yono njusa yenze mbawa eno vanjiri misa yeno femini ha mwana nzize kusambula ve it's your boy Patero Sutras.